It's a Madonna on the beat.
Trigger finger itchy.
Black Market Records.
Trigger finger itchy. Trigger finger itchy. Trigger finger itchy. We take shot. Trigger finger itchy. Me a take chance. Trigger finger itchy. Trigger finger itchy, we a take shot.
Mupenda my skinny, mupenda my bixes. Mupenda ga invest, mupenda my suppress. Mupenda ga indos, mupenda ga outside. Mupenda ga rustam super.
Mupenda my gangster.
Mupenda ga easy up, mupenda ga sometimes. Mupenda ga easy up, mupenda ga design. Mupenda ga mchana up, mupenda ga tunet up. Mupenda ga acid super.
Mupenda ga B-side.
Tangu last year, mushinda niko drunk. Jake song wali ni text, tako done. Na tangu last year mushinda niko hijack. Song wali ni show niko down. Tangu last year mushinda niko drunk. Jake song wali ni text tako down. Na tangu last year mushinda niko hijack. Song wali ni show niko down.
Mzingi D, tuko mati. Mzingi D,
tukimokilize guy, tumijipin.
Mzingi D,
nikipewa magizi, tukiwasha madasha. Na siezi zunda wada, juu atatoka drrrr. Yani siaka mbaya, mupenda figa inchi. Mariambe sikuwa tichi. Pigwa ringi slow ngam, tuko indies. Kukuwa snitch, labda muni nza gidipi. Kuwa metea kila kitu iko kwa maga. Do wangu runyu wa meze ni yule zing ting. Kila jango nimemlazia headshot. Nduki zilikuwa niza confirmation. Kuwakilisha suwakilisha na dude. Ndit me kusababishe mikafi. Tuna mangiso za kuwa rianyu. Na tunaria mbez yonda pe.
Miunda na pe mamini.
Mimi.
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 Mini. Mimi. Mini.
Mimi. Wakigua isia tulegeza giriang. Wakigua isia tulegeza
giriang.
Mzingi D, tuko mati. Mzingi D,
tukimokilize guy, tumichipin.
Mzingi D, tuko mati. Mzingi D,
tukimokilize guy.
Tumichipin. Ni upenda zanyanyi upenda mwezi pata. Tuko guwede ezi upachi na kashata. Mamonzo tulichorea, pingi ni mashada. Mkiwola na madada, sini kusaka baroda. Yo, ulitoko ukabonda, yo. Nyonya wako kakasonga, yo. Sai umefurisha gwadu. Mi upendanga wale wamebeba manyu. Kama kawani mastingo kuwa rianyu. Wali dry zex wakatoko za kimanyu. Mi upenda wale kwa ndaki kidale. Mi upenda wale kwenye ndaki mingo parent. Apparently nikingasa watangamna. Apparently nikingasa watajamna. Apparently walipue kasa damu juu. Apparently bogi genje ndiyo riang.
Mzingi D, tuko mati. Mzingi D,
tukimokilize guy, tumichipin.
Mzingi D, tuko mati. Mzingi D,
tukimokilize guy,
tumichipin.